con the boy, call me number one. Pareza. Kwanza nimekua, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, mbona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I marry you today, cause I love you every day, forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo maibu. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwake nimefika. Tatu yendo anepika, mina pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba ya na mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today, cause I love you every day, forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo maibu. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena,